kama kuna form loilo si tunangia mapema tunamalizia mile mapali aluta continue utatema zi sitatema penzi utaleta zi sitaleta
yeah. He atuzi support
atuzi support
nime jump to sana
yeah.
One by one let us enjoy by danger he atuzi support he atuzi support
Leni mande bana leni wachana na tinje tu tunadai kurekod bana leni tunadai kurekod